Mukama tukuwadde ekitiibwa sibu. Katonda eyatwagala eyatumanya nga tetunnakumanya. Gw'amanyi obulamu bwaffe. Abatayagaye bano twagala Mukama.
Halleluya.
Oli wa kitiibwa mukwano gwaffe Mukama. Taata tuleeta oluyimba olukumuyisa. Era olukuyimusa waffe. Ani alinga ggwe Mukama? Ani akufaanana mukwano gwaffe? Ani alwana entalo nga ggwe bw'olwana? Webaleko omwesigwa Yesu.
Halleluya.
Sana Mukama,
Hallelujah, Hosanna,
Feza
Lesa
Bobisinga Kabaka,
Hallelujah, Hosanna. Aleluya Hosanna
Imunye yali soryo nsami kwoya gala mukama
Aleluya Hosanna
Ofita mwana wotate ya suri wenselo
Aleluya Hosanna
Tata kuwane nchao mwagalwa mukama
Aleluya Hosanna
Tato sanide oli mubesi wange
Aleluya Hosanna
Ama wanga gonna ndi gagamba gwanya kusinza mukama Rwanda ekutenda sibaka bakata wafatulwanira mukama kankuwe chitiba abazungu bakuwe chitiba mu America bakusinza sibaka bakata kankuwe chitiba abawarabu bakutenda mukama tata tasasora mu bantu nawo Yesu wangu sanide Omugambe mukama nkusinziza obadde mukwano gwange obadde maanyi gange obadde luyimbo lw'essanyu ebizibu nga binnumbye obaddewo n'ompanguza mukama nkuwadde ekitiibwa taata obulumizibwe gwe yanjagala nga sirina kyendi onjigiriza bingi ne byesaasuubira onjigiriza bingi ne byesaamanya ompadde emikwano gye saalowooza weebale gwe katonda agaziya ensalo zange mukama weebale olw'ekisa kyo mukama weebale ku lw'abaana baffe mukama bale ku lwa famire mukama weebale ku lw'ebyobufuzi mukama ku lw'abakulembeze baffe taata weebale ku lw'amasomero weebale katonda waffe weebale ku lw'ebyensuubulagana weebale katonda waffe mukama weebale ku lwa midiya mu ggwanga Uganda weebale otereza omulembe guno abaana ab'obuwala obaggyayo mu kusinza ebifaananyi obaggyayo mukama mu bwenzi mu kwetunda setaani gy'abadde abatadde ojjayo abaana ab'obulenzi mukama taata mu kunywa enjaga mu kutamiira obaggyayo katonda omwesigwa ojjayo eggwanga Uganda okomyawo okuyitibwa kwaffe otuddiza amaanyi mukama weebale ku lw'ekisa kyo Yesu weebale katonda weebulayo mu linnya lya mukama waffe Yesu tusabye amina. Hosanna.